Jite danga, bosi kibopo kipita unamwaga pesa mbele.
Baby wangu wa chizi,
leta vanga mdundiko mchiriku kwa mganga tau kijanja ndere.
Baby wangu wa chizi,
naitwa vunja bei na maduka sinza na mengine yapo mikoani.
Baby wangu wa chizi,
kale katunda na mwenzake wozu ntawafukuza nikweke dukani.
Baby wangu wa chizi,
unabeba vyumo tagi mwana mdogo. Baby wangu mihapendi bounce.
Baby wangu wa chizi,
nataka chipsi ai rojo rojo au napenda za kukauka.
Ananipenda sana.
Baby wangu achiti,
minajua na kujuna tu.
Baby wangu achiti,
eti umemtoa out ye.
Baby wangu achiti,
hapo badaye atarudi tu.
Baby wangu achiti, achiti. Baby wangu achiti, achiti. Baby wangu achiti,
ananipenda sana.
Baby wangu achiti,
minajua na kujuna tu.
Baby wangu achiti,
eti umemtoa out.
Baby wangu achiti,
hapo badaye atarudi. Aya dada, weka kigodoro, bana tumbo lafu, weka kope kama jini.
Baby wangu
eti
wa chiti,
nitampa ndogo, pia nitampa kubwa. Baby wangu ata umambie nini.
Baby wangu
ona,
wa chiti,
umbo namba nane, shepu kichugu na kifuwa ni sasita.
Baby wangu wa chiti,
itama photographer wakupige picture upos. Baby wangu adate na filter.
Baby wangu wa chiti,
eti mpatie mbata na karanga mbichi. Hao najikuta kungwi wewe.
Baby wangu wa chiti,
ananipenda sana.
Baby wangu wa chiti,
minajua na kuchora tu.
Baby wangu wa chiti,
kakutoa out ye.
Baby wangu wa chiti,
hapa badaye atarudi.
Baby wangu wa chiti.